Kushman, pedi wa magenge.
Kuru.
Hello Shiro, fanya aje? Shiro tuma kui namba. Wewe tuma tu kui namba. Unajua vipi tufanya?
Nilifanya Shiro kuje Kongo daka bado teleke ni donga. Napambika na sika kipatiwe mejichonga. Na shangezi ni gani lipatiwe dayo. Na yuskizi ya vizini kimboka na mabendova. Na guza jegi gedhinya kunikigonge. Na baki mini champe Shiro usha nisoma. Banani nafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi marata tuka mgonjo. Shiro na Nicole tupata ni saa moja. Mini pikia fiti kiroma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jako na topa. Tini ni marabo Shiro apendi force. Luku ni safi kundiku inacheza kwa doja. Najua gani shugli before tuanze kubonga. Rowe sanyoro mine gudumera ka sofa. Manduru zinatoka. Ah, Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na Nashiro dunda. Kuna madhali kuja kanishoneza kusunda. Nitafute runda naitwa Shiro but usikuje leo. Leo niko na Mashiro. Kupenda mtu ajaze eka is all we know. Wazee wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsors, taki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, hata kani kisima. We, nazama, paka ni mzee lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Beki anafana na nani, ananitanga daddy. Majojio amani, najazi kwa chuwati. Shirona doka demka bombeka na mahitaji. Na name expensive kana ganji, yonkatisha majika mninini. Ile kitu unapenda gana kui wanti mini. Na kupea namba tisa kama matesili. Kana jibu kila swali kama ChatGPT. Na kama nchi CBD, Shirona dope. Shirona ni sponsor. Shiro tuma kwa puchin kuna kiraka inangocho. Itamezo kituma direct kwenye mpesa. Shiro ni doba zangwa na rowesa. Kiyo mio.
Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona pelanga vwenye mina mchota.
Shiro alininoki juu ya lugha. Nilimsuka 1-2-3 akashtuka. Kameni changanya medula. Na shindwa ni msapere na kamebeba dhudha. Kishiro weni wa uradi. Kienyeji wangu weni mali safi. Weni wakilimani na vile unakaa mlami. Bad girl, Shiro unapenda dhambi. Amenishoni si stress. Akanisho
siwezi rudi kwa ex.
Light skin, ama umetoka US. Karapenda vitu safi, yo nipatia head. Niulize, kuna haja nitafute mumama.
Haiwezi.
Niulize, ukipewa vizuri bado unahanya.
Haiwezi.
Shiro meni rank due stick. Shiro napendaga kimes kwa bedsheet. Tati juni na bojongu inatiba gafiti. Bojongu yuko kazi kwa puna ni chini. Yakia nani ujaiona. Bojongu imekula mkombero na nduma. Ongeza supu njoti mina kula. Shiro, Shiro napendaga yangu lulu. Shiro napendaga vitu nono. Tengo kule yangu tekite na zamba mono. Yudhi githa masunko na leta dope kwa mbosho. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na penda gavenye mina mchota.